studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidibe jamwale modo hambete alalbare didi lewru janvier nyalomo idobo hitande 2019 de yamde jena yotteke kulogon onuk wonle lamu bankas usman nyal bul kabaru jido gagni kante to gokki jande to waro koreji ngada matalatare kenyi fewdu e civil e hakkunde koro e bankas ko buri himbe chapande tato murtina yonkiji mube hewbe bare menam ni woni pellita wiyede Doctor en jaleni noddirteba AST darnde mubben ana mawni e sawrugol nyawuji le gelle burde fu wodude gonde le leydi meden di ka fu e tawede e be jogiti dalaji mawdi gollobe golle terembe murtere wayde nyamde mubben gol ana jokkini do ni woni ko be natire hitande heerende yodi woni sembe kabaru yidi beta ko bismillah modo hedaade studio tamani Doctor en jaleni noddirteba AST darnde mubben ana mawni do daranade sawrude nyawuji hono ubal wayde harande ndugunderu ndugu redoji rewbe hamili en sukabe kibina dubi joyi be doctor en ana jogi tidallaji mawdi hono nen wayde kake gollerde e rafi jaleni di daranade be anni ko Ali Haidara kejal amen gondo yoro soko hebini yude tondu faccitango Muhammadu Samaseku
Ibar chapandi tato injeto kumani be kabaru chellal jamarede. Ane bedo noga inayo rawbe be janyeli chellal yurusu. Gote ema ufuf na hani hinadi hake ujinyero itebe nunjao be adama. Dokter Asita Baya Sidibe na gola suru dogotoro rejon sikasu. Ketana ko usifi do imade ASC. ASC mbe anapecha hakundi janyeli chellal di. Gote na halfina hake ujinyero itebe nunjao be adama. Ko ASC hani bude fufu unchande ho. Yo totondral hakillaaji faandaaji mabbe di yo buri fuf nyaawuji yoga wonande sukaabe be kibinal dubu joyi e kanye nyaaw poli wonande baliki en sukaabe be kibinal dubu joyi be yo nyaawuji hono jonte doiru durma nyaaw becce redu duguru e kanye dunno rafingure ko buri hewde e jamarande kulitiwide belti masanne e golleji di ASN be ngatta e wi mabbe kala ko woni imadraaji kabaru challal be di yafonde be kadi anna salimata daw o inna sukaabe mo jeya wuro simuna en baawi jaatiwide nafi min sede sabin den suni suka ambe nyawi non min jettiraga fi nabul be fa to yurusutun yalla e be chawre ka ko odo kabar o fuddi ko ti allahji am sadaji di butike san chagal sawrugul suka be e be kinno rewbe chuybe e ben dokka dunno kabaru jikewdi do nyaw poli ka dum fu tawede tay kama wiide wakkat juno be do gollobe ASCMB na jogi ti allahji kewdi kare anna saran juni o ASC wuro simuna
kele ammi ba an
goto ti allahji dimin jogi yo fuf nokkudo mo bawta hinade golle amen batte dun min jittiraka gollude e lewala mara amen projet o woni daranido am sadaji amen sona dun wala fuf ko wuro ngo ma yimbe le mari be dawranta ASCN cercle yoroso fahimiji amen gotil ngatanaga hakilo o ONG ngaji save children e kanye USAID na darani dun famin gol amen kambe dun darani njudde amen fadde lam ko be ngatana be hakilo be do ASCN be jittiraga fi munyude tafun
sakirab fa be do don famara ba jewde di kabaru chudo hello jamen fe Facebook e Twitter fando kon ko ne hakilaaji moddo do bayno do di numeroji didi chapande jeede jo chapande jeete enay sappe go chapande jeede jo chapande jeete enay sappe didi civil en chapande tato en jeddo barama tato e mabbe yo rewbe sukaabe do ana hen dum waddi kenye le ngendi kulogo onno ko wonle cercle bancas reseau mopti le communiquer gotmo ko gouvernement o wadi hanken holiti wide himbe bornidobe kadle don sankobe ngadi o golle bondo ansongo suko goto heddege goto du barmi sanne ciagal ko be kocci bombore ben bombobe noddirta grenad nen ko be kinni fijirinde bombore de ciagal mo do woni ko de konde fusi dum wadi o masiba nen be kolidi wede be sukaabe nduroynobe non nen de wona ko be kocci bombore ne be didon du fu le galle goto be jiwata wori tam wede barmudo on haba ma suudu dogotoro gawo sawrede le wali tagol hitande le halaji horaju leydi meden di hali holiti wide daronto yottinde adeji bami le wakkati campagne ngaji dinden nen hirdube lam ananjeli di hejoji ngadire no labiri nden hore ngadire no labiri en wodere e wi modi njay horaju groupe parlementaire VRD waylito ngoji di horaju leydi anni wadde di farde mudum wadde dun nen no an hani tafon haltite himbe leydi ndi kede ko modi njay wi Juliette Koulibaly du faccitango Muhammadu Samaseku
programme
yoji di mummi hala mudun le sifugol makugul so gonga hale yoga e majji kay almusadaaji mudun huncana mon non hore gila buyi ila men kay yodi do projetji di hebe gollere no fewri e le labal an hani imadraji hitande herende lato hakika yalla minan jalta e odo alhali o wakkat jur o ko burata nafude lam o rentina mo fuf e do kala ko hani ewtede so bangal nugal sareaji so bangal gullirde mawde kambe ko ma cultivide sareaji kumani wuteji di na hani jati ewtede sabdi lati sababu si allahji kewdi di ngoni mudum wat jun o tegal wuteji di bangal wedugol juude mako o me mila wide do nyo tan holitinde kaldal so jawta gollo nugal sareaji di kam mila fi so dum na hasindina titala o yoko hani wadede ele nugal sareaji di ko winda ele nugal gal woni ko hani ewtede den ko dum fuf hani weltede hen do hala ka woni
sini yogabe anan jidi yade le nukuje yambereji le weltagol hitande yogabe du koliti wide ko welata dum be yo heddade gere mobbe hakkunde wayraabe e wi be dum be dan yibude gidraagu mabbe nen no dum buri welde dum e wi mabbe anni ko hammadun hamma mega hebni en le o jema 31 du faccitangu hammadu samasiku
enata hitande heere 2019 tawena be do sukabe fa hande do gere mabbe do woni e le dende dumanzana nokku kon do der badade ngalure bamako be gondi e iminite e hedade gaci sukabe robe gondube mabbe dun cultivide dum buri yidde dina yaade der sofaji di timata e dati farantinidi laji sankare
tulu mona ase proper
mo fuf e fanda mudum honi giirabe hewbe be mi wari yidde naga enne hitande fuf le ngeni mi yata yambinde hero 31 go ka hikka kay mi moyi wadde dun tawe jahali fay nokku den hakul am min kay yambernde hinade gaci e kudande mudum
l'ambiance le ma
min denti hawruntinde jawdi yalla hirango na wala ga enne dun ko holliti hamadun konate goto e galdo dental sukabe jokolbe e wi mako heddade e grand o ranibe bangal yambere go hiro
le jour du 31 décembre
hakul am yambinde 31 o wona tan yade der bottuji madun restaurant en ko buri kay wadde dental hakunde giirabe wadde defu nyamude jokko hen gaci e gajati yadum am gol fotoji min mi lawide dum buri
je crois que c'est mieux
leruji kewdi tiagal gaji gajate be do sukabe kawruti do lahe yalla mo fufuna heba ko nyama fadama be hinade kedde yambrane fa weta
sini bamakankobe anagondi e dogodaraji fa jammina wailtagol hitande walde hayba orasural den way hayba orasural wa juji wonduna waddele o jamma le teren toro korobugu ko min jo bamako o imadara be puddi don dubbe jetti joni fa ndama be yo fa be mbajo alsilame patinja waddoide ko hana nen ko walda e dina arande himbe seeda tan kawranno hen handen nen be kuliti wiide himbe jama kurdo hawrote hen kede ko belko alhasan dambel secrétaire général walde de wi le andirte Moussa Diallo do faccitan Mohamed Samaseku
cette soirée est une soirée de
ngodo hiro yo waju mo fedde alhiba al rasul landini batte hitande herende sabe yiti mawuri yigul aduna kala nulado na hani jati yambinede fanda mudun yo hawrintinde sukabe be yalla patifi be jabe bedoro junubuji sabe min taki wide le hono dido wattuji di won ko sukabe wota fuf lutude alla almami amen sidi malik diallo on latan do min sababu o do mijo yo yalla sukabe nawtoro lawol lobul hitande amen arandere fuddude dum jamarade na famde non sande kam jokki hen min taki wide hitande fuf danko beedi ko hewi e garobe dum yo sukabe jokolbe so ni der kala dede mo fuf landini hono dido wajuji di sikki wala debal allah sukabe buran hewde dinas jokobe setan
ala ki dale vers le satan inshallah
murtere wayde nyamde gollobe semede fer ana jokkini ko yata jonte didi joni gollobe terembe joddi neno joddi lebbi sapo woni ko dartata joni do ni woni ko be jambini hitande heerende sabe himbe jombe anni lobbo ko reji mabbe jambini 31 hedde mabbe mamadou sama sikou lamnondiri e mohammed kenta kanko ni secrétaire général syndicat gollobe ray kede ko wi
hier soir
andon hankin yibele joy en aniaji lobbube ngoni ngarbe darnade almsaddaaji hiro sukabe shimino en ga en yalla beedo na belto iwde wattu futuro fa yottade wattu 22h temede temede sukabe ngari non hawndu hen hebe mabbe ngulli ana yurmini non sanne tiagal dun andon dongal falemitun guldobe amen leedi singal be ngadi mutere kenyan wattu 11h kala terengaji ngodi todi darnama denno dum dati sababu bibe leedi singal fuf mati kabar yewtere amen de do faaba leydi senegal weli min fa sanne min jetta be jati batte mudu so bangal murtere amen de kay andon wiide do woyra do wod fa hande kaldal fuf imminta dum kay min gana fi garibu en yo hakke amen non min nawtorto munyal faande allah muyi lam o bilta dum lam o na wondi nawtorade yimbele yoga hultinde be gondi e imadaraji be anda wiide dum hebata lawol min gana fi wobe do en ndudo lewru so beedi ken latto lebbi sappo lam o doro e darne mudu
responsabilité
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sakira be nyandarem kabaru jungon ile region ngaji meden de pudra region sigaso ka jolo kuban ansar din gongal ton yambini ci kenyan julde mawlud hore be mabbe darti sugabe imongol e hokkindir gol dokkindira jude de walde ana humini habugol e rafi jangugol e wayde golle de nyibi ko yata julde l'école chapande tati nay e majji yo lycée ngaji no nena ko be na do nokkujer ko buri sukabe ujinaaji ngieno be cercle ka julo jangata le mudo ko yata musel intermédiaire e chapande joyo woni ko walde yobata jawdi ndi itata le jiba mudum ndiyam maayo ngol nabbu ndiyam maayo ko nabbuno le lewru novembre jabbe no ndu le ngendi yoron du nen be collectivité jippeke joni fa sanne pete de e gori di fu anangondi e yorde seeda seeda be cuudi mu pencami be anangondi e nyibude nen collectivité be yogabe du ngala bodde ton sanne be anangondi be cuudi mu be ceekibe anangondi e mo entinde de sakirabe do kaddi kabaruji ka kedde hedare yewtere de anawodi wassalam.
Money.